wadankan way ogtahay caqabada magarata dhaqaalaha ee jiro. Dowladdan cusub iyo dowladdii horeba waxay ka cabanaysay dhaqaale darro. Marka dhaqaalaha wadanka wuxuu maanta u baahan yahay in la kabo. Haddii marka carqalad siyaasadeed ay furanto, problemka xagga dhaqaalaha iyo noloshiiyo ciriiri ah waxaas oo dhan kor u kacay, inflation badana dhacayo. Maartay xilligan runtii uma fiicno wadanka inuu maartay carqalad ku dhacdo.
Ujeedka mucaaradka iyo Raylaba ay ka leeyihiin isu soo baxyada maxaa lagu sheegi karaa? Ma dhab ayay ka tahay oo tirin codad in lagu laabto ayuu rabaa isaga iyo mucaaradkaba, mise wax kale baa jira? Maxaa lagu micneyn karaa?
Marin saad u ogsoon tahay ba doorashadan way dhacday. Raila wuxuu yiri kuma qanacsanin natiijada kasoo baxday doorashada. Waad ogsoon tahay guddigii doorashada ay ku kala jabeen 3-4 bay u kala jabeen, taa waan ka hadli doonaa. Laakiin markii ay taa dhacday kadib waxaa la isla tegay maxkamadaha Kenya ee la yiraahdo Supreme Court. Supreme-kii ayaa muddo dheer kadib falanqeyn kadib ay dhageysi labada dhinac ay dhageysteen dhibaatooyinka ka cabanayeen, waxay go'aan ku gaareen doorashada si xaq inay u dhacday. Supreme Court-ka waa the highest organ oo macnaha waxaa la oran karaa waa meesha ugu sarreysa sharci dejinta wadankan Kenya. Haddii sharci dejinta wadanka meesha ugu sarreysa ay go'aan ka gaartay, waxay ka dhigan tahay go'aanka ugu dambeeya inuu yahay. Doorashadii meeshii horta la tagnaa waa laga soo tegay, meel kale ay kaga gudbi karaan ay markaa jirin. Point of contagious ka hadda laisku haysta waxa waayey guddigii doorashada 3-dii tiri waa xaq, xilki ayaa ka dhammaaday, waqtigooda waa dhammaaday, 6 sano hayeen, xilligi waa ka dhammaaday, saasay xilka uga degeen. 4 kalena waxaa lagu furay maxkamad tribunal guddid ayaa la sameeyey arrinkooda baaritaan ku sameeyaan. Maxkamad waxaa lagu furay macnaha qaab dhaqameedkooda in la baaritaan lagu sameeyo. Macnaha guddoomiyaha guddigii doorashada intuusan warbixintiisa soo saarin bay iyaga waxay ka soo saareen warbixin. Warbixinta oo ay ku eedeynayaan waxa uu soo waday jabukaati ama guddiga doorashada, guddoomiyaha guddiga doorashada, inay xalaal ahayn, way sii hordhaceen. Maadaama wadanka ay xaalad maganaysa adag uu wadanka xilliga galay, baaritaan ayaa lagu sameynayaa oo lagu xaqiijinayaa waxay ku kalifay inay arrinkaas sameeyaan. Maadaama hadda Ruto xilkii loo dhaariyey waa isdacdilin. Hal gabar ka soo hortay, gabadhaasna waxay hortaagan tahay guddigii hadda la sameeyey ee tribunal oo dambi baaris la sameynayay. Maadaama guddigii doorashada dhanba uu sidaa kugu daayey oo guddi doorashada oo cusub ma garanaysa la sameyn doono, nimankan marka waxay cabsi ka qabaan guddiga doorashada cusub ee la sameyn doono inuu noqon doono mid bacrimin oo Ruto uu maarta gacan samaysa inuu noqon doono. Marka arrimaha la isku hayo horta waxa waayey waxay ku salaysan yihiin guddiga doorashada.
Raila iyo mucaaradku waxay leeyihiin waxaana u dagaalamayno oon dadku isku soo saarayno danteena maaha danta dalka Kenya iyo shacabka Kenyaanka ee ah inaana mar dambe la xadin oo la joojiyo doorashada tuugaalaysiga siday hadalka u dhigeen. Dowladdan waxay leedahay nimankan waxay rabeen awooddana la qaybsadaan, mana rabna inaan waqti badan ku bixino. Marka waxyaabahaas oo dhan la fiiriyo, shacabka maxaa u dana oo la gudboon?
Wallahi dee shacabka dantooda waa in horta nabadgelyo iyo kala dambeyn iyo nidaam wadanka Kenya la helo. Haddii taa la waayana dhibkeeda iska leedahay. Mar walbana runtii waad ogsoon tahay doorashooyinka hore soo dhacay 2017-2022 arqalada doorashada fara badan ba, ilaa xitaa kuwana magaranaysa iyo kumanaan Kenyan ay naftooda ku waayeen. Mar walba inay runtii arrinkan oo kale dhaco waa nasiib darro weeyaan. Midda kale, haddii guddigii doorashada la eedeeyo, labadii nin ee doorashada u tagnaayeen is eedeeyaan, maxkamadda wadanka ugu sarreysana la eedeeyo, wadanka xaguu u socdaa way marka su-aasha. This is the issue. Marka I think uma fiicno sawirka hadda socdo, uma fiicno. Rutona waad maqlaysay wuxuu yiri nimankan waxay barteen in maartay awood qeybsi ay mar walba kibaki bay ku fureen awood qeybsi. Uhuru Kenyatta ba hanshag la sameeyey Raila oo ay ku fureen awood qeybsi. Marka anigana ma ogoli buu yiri maartay in awood la qabsa, iyagana waxay taagan yihiin anagana maba aqoonsan. Marka taa waxay noqonaysaa isku turtuur.
Marka sharciga wadanka markii la eego maxaa ka dhalan karaa?
Sharciyan runtii waa xaalad adag bay noqonaysaa, because it is not, hadda wax laga hadlayo ma aha doorashada natiijada maxay noqotay, ma aha wax laga hadlayo. Waxa laga hadlayo waxa waaye Supreme-ka ugu sarreeyey xagga sharci dejinta wadanka ayaa go'aan ka gaaray oo yiri doorashadan sax xaq ayay u dhacday. Kadib mar haddii ay sidaa maartay maxkamaddu sheegtay, haddana maxkamaddu warkeedan diidanahay bay ka dhigan tahay. Marka haddii ay qolada mucaaradka ama Raila ay yiraahdaan ma ogolin, mana aqoonsanin, hadday dhahaan waxay ka dhigan tahay warka Supreme Court-ka kasoo baxayna ma aqoonsanin inay leeyihiin bay ka dhigan tahay.